50 languages. 100.
100.
Adverbs.
Adverb.
Already. Not yet.
Noen gang. Aldri.
Have you already been to Berlin?
Har du noen gang vært I Berlin?
No, not yet.
Nei, aldri.
Someone, no one.
Noen, ingen.
Do you know someone here?
Kjenner du noen her?
No, I don't know anyone here.
Nei, jeg kjenner ingen her.
A little longer, not much longer.
Ennå, ikke lenger.
Will you stay here a little longer?
Skal du være her ennå en stund?
No, I won't stay here much longer.
Nei, jeg skal ikke være her lenger.
Something else, nothing else.
Litt til. Ikke noe mer.
Would you like to drink something else?
Vil du ha litt til?
No, I don't want anything else.
Nei takk, jeg vil ikke ha mer.
Something already, nothing yet.
Allerede noe? Ikke noe ennå.
Have you already eaten something?
Har du allerede spist noe?
No, I haven't eaten anything yet.
Nei, jeg har ikke spist noe ennå.
Someone else. No one else.
Flere? Ingen flere.
Does anyone else want a coffee?
Det flere som vil ha kaffe?
No, no one else.
Nei, ingen flere.